la journée africaine de la statistique
ñalawma hertana ngo ko wiyete statistique leerunde afrique fanda mudun mawdo yu famide jamaare runde afrique nafaka dido jatteji ele jogola yirwer anahani andan wiide o do ñalawma o fudama yambinade wattu 1990 wonande leede gonde fedde moninde kebe nations unies leerunde afrique lo leerunde cea e kadun karutal runde afrique do ko wiyete planification do gollobe dulirbe planificateur en statisticien e kanyadun demographe fanda dido jatteji di ele leedi yo yalla lam ko be na mbawa hinnade hejo gulleji mabbe bangal yirwere e wadde ne amuya ele amgul anyaaji jogala leedi den lam ko be kanyay pawtobe fuf na mbawi nawtrade dun hinnade dati dabreji mabbe yirwere fewde jamarande bangal yambere o do nyaloma o hikka gullirde amen institut national de statistique wata fi hinnade dun ono dum wowri ele duubi jabbidi di kanon batte nyaw covid-19 o lam ko be bami anya yambido dun ele newamuya denno e do watagul hakkilo sisil hika ana sarta non kenyen misiro bam hala to ortam tun ka hande ele nyoloma joda hala na hanno wadede hakunde dunke en hono horojo gullido humaninde haybugol yewere duminde kejado afrisat e kanye ngado newamuya hala yidi fuf kanko jokko horojo gullirde antak denno sisil hika o yo hunchangul hore ande kesse bangal jatteji ele leedindi yalla jabuji hantidina kebe e fabadu dun hewtagol jam e yewere duminde leerune afrique sabe andon wiide nyaw covid-19 o matama sanne ele sifa golle amen ele sifa golle jamedi kambar dum jati min baliti ala hali hawruntingol kabaruji hinade e do ande kesede ana wodi dun nawturgol telefon ngaji bangal kore de be ngatta de yo sifa mo anda ka sanne le leedi mendi kam jira fi nawtura dun batte nyaw covid-19 o hanam holir non ni kambar dum dun o do sli nawtugol ande kesse huncena hore.